DJ Nesta, DJ Twitter, DJ Twitter, DJ Twitter.
Anami koko, magavimba. Anami jindo, matenga dinda. Anama ringo, koma ya twiga. Kere time niki mona moyo wangu na furai. Asoya mirola. Sometime natupia mazegele, ni mari ya furai. Excuse me with a smile. Ila leo sitige hari. Napiga mbaga honi na 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 na. Ajui kumba leo, atoki kwenye mbuni. Nalala na embele kumbele, kumba makufuri, kumba makufuri. Nishifanya sana kazi, mbaga kufanya shuguri ya leo.
Side, I know you are, yeah, mama.